Atshele ka silakho lonke lapho ukuthi DJ Smu se Rainwell 106.4 TSFM. Finally. Okay, right, ngibe tu mzeki man e studio, live e studio. Wala wala mzekezele.
What you talk about?
Shop gunjani, mina ngitu shop gunjani. Eh, zanga le tayela zakho. Ngiyakubona uvana nosikhova, shapunjani sikhova.
Hayi ngiyabonga dasu. Ethethi le impithi kamzekezeke usikhova le. Enhleke ngifuna ukuzosibana nawe la iTS TS FM.
Ano ngasibana nami, zalo bonu sibana nami.
Enhleke ngigcwele wena mfowethu, ngifuna ukusithesha nawe la.
Manje awusakata usikima kumzekezeke.
Hayi enhleke ngisikima umzeki, sima red manje
asi. What you talk about? Cover.
Ufuna ukusibana radio wena, enhleke ngisha nge radio da. Enhleke I radio yangishaya, uyazi nawe uyakena man amageng.
Hawu ngawazi ntona sizoza umzabo yazi.
Ah sho mfowethu, hey enhleke ngajabula kanjani mfana. Enhleke itshela ikasi lakho lapho ukuthi usibuse radio wena ende uphethe umzeki, uphethe nempitch usikhova lapho gcwala. Enhleke lo December lo. Ah simnyathela ngama All Stars, simganda ngama All Stars, simenzela isonto.
Ayeye December.
Baba, oh mamela phela kuseshow inami la. Mzeki manje ungitshele ntwana, ufila kanjani abantu labo lemacaba ukuthi uyimi? Phela mina nami ndoda yonke indawo lapho engihamba khona bathi nguhu. Ngapha babhizi babhalana nasemaphepheni batshela abantu amanga. Ufila ikufilisa kanjani hayi le?
I feel nonsensical because I don't want to be you.
I also don't want to be you. Thanda rabo kunyakanyaka zisimlomo.
Nawe sathanda kabi kapitala sami zokuthi uthanda ka.
Awungazohlala isizwe ngami le style.
Angibathi bashaki fana neyami.
Hayi bathe yakhi fana neyami.
No. Bathe yakhi fana neyami.
Okay. Okay, rat ngiyakubona une CD elisha ama BEE. Mfuna sidlale iphi ingoma la kube CD?
Track number 7. Siya sonda.
Okay, right, Mzansi, TSFM, tshele ka silago lapho ukuthi usibone useredweni, uphethe usikhova nomzekezeke. Brand new album, ama-BEE, track number 7, yesonda, sizweni ukuthi umzekezeke uza ngazini.